bang 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 bang. Arapige manse talero gwe nyingidewo era mwali mwebuza yenna lakawa nabaddeyo nangenda mu kibuga nenkomawo era mpitiddeko wano mpitira mulege nenkomera wenu basabula muziki guno gwendese bano bavubuka nkwera bajjali bange bibandeze nga sambadde na sade tebagala kola bakera mu bibala balya nkwajjo ne begaaya bakera masada mbu bobaba bakabi balina ne kibuli bulira bannange ne weerabira byonna byokola tibyabavubuka bali abagwenyufu mukere mukole muve mu kusaba mwosabiriza naye wuliriza kero okole kuva naawe bakusabeko owulire uba naye
Look bronze, ange kapagambe Tichamu ina kukola banange bavubu kanga tuswala Enakuzi na makaba gambati nukesa sika Labavubu kabuta ya gala kola Sende muzifuna ziteka utesi mwenge Ne wakane muta twala yoya dena chikumi Kateza kameza babila baziba saba Ngamuza banange tetu ina sente Na jenga we wazikoze we wazitademu pete Oba muzala Mwagala nyevya mangu Te mwagala kula mukera kutula otozi Aho Soka wafu Tebu baluma
Nange banaye kambongereku muve mukugaya mweno enkwajo mwekola bakibuli fe tusinga ekibuli tuli bakabi naye nga twefuga baba muli baganda baffe era gye tumanyi byenkugamba olina okubiyiga kitawo era naye yakulemwa bwera mwana wange olabiko nnini kati nange kankukwateko oli ngamba mbonange nakulemwa kero kole kero kole kwetonyoma mirimu kola bukozi
mukera ne mwekomba babayinamu ne mugamba muno gubaluka bulozi naye nga bo bambi bagenda ne bakola kyokka nga mwekiro mwebase bwebasi kati muyego buteebaka muyege munonye mirimu kubanga emirimu gyo mingi mugende mukole obugagga busanga yetegese nga bagambe nyonyekeze
yeriolusiringaye
kati nawe gendokere
muvubuka gwokolewolera alabega ekibanda nenyingirawo nembasabuda muziki gwango gwa kabi mbadeetera era nterosomesa katindamba somesa kwata na kwata toyinza kunnema kuba oli muvubuka nangate nga ndi muvubuka oli kibanda ne kibanda oli muniga nange era ndi muniga